z10.com.
Ambe ngambe oshua pakuchiswa ngwa tochiswa ndwa toro ndakupimisha ndavachimaruwa chingwa tochiswa ya. Hey, rimo mwana wakapo. Wale nje vatashe mudara. Yo fambo tochinja magia. Komosha some music. Yeah.
I don't know ya sonse. I don't know ya sonse. I don't know ya sonse. Jeshe cha shupa.
Pano pachishina kuri muntu nchata suniwa nchakwamba kupimisha akuchiswa ku damage. Da suniwa muntu kunyifa mankania. Makama kwakwamba kupimisha kwa clinic ete tukapimisha. We, ubaraka kawa ntewa suniwa. Ngakali pamuleni muntu todebwamba kulipanga ma exes. Amuni fake exes ono. Kwa mangwa toya kwamba ya pimisha kwa ah phone ya lila ba tongi tanewo tosa ono ono tosa pimisha. We,
I don't know ya sonse. I don't know ya sonse. I don't know ya sonse. Jeshe cha shupa. Tuta londe.
Kumunyufe kupimisha kliniki. Kulika watu mwandi bala wakareta idea hivyo tui. Nambi wachiswa mtu webo batuku itakombe kwa kupime. Nambi mumala batuku itakombe kwa kupime webo. Chochilika watu. Amuchileke kulipa maexusi mwebo. Bala tuchafutisha kliniki kwambe katuwa mshira hivyo tu. Tuwete katushiva suwe mpoto kuendele katushiva. Wakupima nchochilika watu wa mwine koshiva status yako kwambe ilipari webo.
I don't know ya sonse. I don't know ya sonse. I don't know ya sonse. Jeshe cha shupa. Tuta londe.
Amwe wanakashi nchomu shiku chisura ndachi wona newechi. Mranda kwa mbeka mpenda ma boyfriend kwa mbeka wabali 5. Ungwa mawigi ungwa toku time kwa chi. Chomu fita mwewo nchomu fita mwewo. Kamushiba kwa mbe ezi riri ungo iri nja serious ezi. Mwota nori becha kwa mbe umu kwa kulina mawigi. Nambia kulina mawigi uteshi kwa mbe ato kulina mawigi mara. Kuvecha kulina mawigi mara. Kuta kwa mbe achiteo iwe 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 hey.
I don't know ya sonse. I don't know ya sonse.
You are producer. Fagas Tangwe Studio.
One touch. Yes.
Naka Jagazina Eko Fasa.
Bakery on the beat.
Swakoko. Ah. Tui. Tui. Kumusha su music. Ah. Swakoko. Dimechi Wanda. Kumusha su music, Max in the Kuwan, Miriam Kapuku, hey, Lin and Dinan Kwa, Shotikana Mununga, just to my boy, Swakoku, Dimabulu Nemo, Blit in the Kuwana, win in the Kuwana.
Tutalo ndia tuya tupimeshe wewo.